Mukama yebazwe. Nga tugenda kusomesebwa ekigambo kya Mukama. Tuwonge ekiseera kino eri Mukama mu kusaba. Tukwebaza nnyo nate ayi Mukama olw'okubeerawo kwo masekati gaffe amakya ga leero mu ngeri ey'enjawulo. Tukwebaza ayi Mukama nti muggwe mututambulira, muggwe mwe tubeera era muggwe mwe tulina obulamu lubeerera Yesu. Tukwebaza nnyo olw'ekigambo kyo n'amagezi okumanya n'okutegeerera obwakabaka bwo ebituufu era ebiramu ennyo gye tuli era twongera okwewonga gy'oli. Nze ayi Mukama onteeketeeka okuba ng'akamwa k'omuwandiisi eyeetegese n'amatu gaffe ffenna ayi Mukama okuwulira okuva eri Omwoyo Omutukuvu okuva eri Nnamulondo ye Mukama okukomebwako ekigambo kyo okutukyusiza ddala ayi Mukama otufuulira ddala obutuukirivu era ab'obusika bw'obwakabaka bwo era Mukama tubeere ddala ebibya ebyo eby'obutuukirivu gy'oli ebijjudde ekitiibwa eky'obwakabaka bwo mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli obubeezi obutuleeterwa obugonvu eri Mukama. Obubeezi obutuleeterwa obugonvu eri Mukama. Mu luzungu nyizo kyangu ya nti comfort that is brought by obedience to God. Nina muwala wange gwe nja okuyamba ennyo lwakuba njogera nnyo naye mu Luganda nga nzira mu luzungu. Naye nga okwasaganya obulungi ekigambo kya Mukama ffenna twetaaga okitegeera weewaawo. Tugenda kusinziira mu njiri ya Yokaana essuula ey'ekkumi n'ennya gye twatandika omulundi oguwedde nga mu ssuula eno Yesu Kristo mwe yayoleseza okuba ekkubo n'amazima n'obulamu eri abayigiriza bwe mu ssaawa mwe baali abeeraliikirivu ennyo olw'okuba ebibuuzo byabwe n'okwanukula kwabwe eri Yesu byalaga obwetaavu bwabwe mu kwagala okuba ne Yesu Kristo mukwano gwabwe era omwagala waabwe ennyo ate Mukama waabwe obulungi ennyo era n'omulamwa gw'okubudaabuda kwe gye bali gwali mu kubeera nabo ddala wadde nga tebamulaba na maaso gaabwe oba okumukwatako nga bwe babadde batabagana naye. Kye baava beetaaga okumukkiririzaamu mu ngeri y'emu gye bakkiririza mu Katonda Kitaffe ali mu ggulu. Yesu kye yafuba okubazzaamu omwoyo nakyo nti mukkiriza mu Katonda gwe mutalabangako. Nange kaakano munzikiririzeemu mu ngeri y'emu kubanga nze naye tuli kyekimu. Petero oluvannyuma ng'amaze okitegeerera ddala obulungi kyava agamba mu bbaluwa ye esooka, bbaluwa ya Petero esooka, essuula esooka olunyiriri olw'omunaana, 1 Peter chapter 1 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda n'agamba nti newakubadde nga Yesu oyo temumulabangako kyokka mumwagala era na kaakano temumulaba naye mumukkiriza ne mujjula essanyu eritayogerekeka ne mugulumiza era ekiva mu kukkiriza kwammwe kwe kulokolebwa kw'emyoyo gyammwe. Mukiraba kubanga nga bwe gwali mu kiro kino kye tunyumizibwamu okuva mu ssuula ey'ekkumi n'esatu okutuusa ku ey'ekkumi n'omusanvu mu njiri ya Yokaana era bwe twatandika okulaba omulundi oguwedde essira Yesu Kristo yali alissa mu bwetaavu bwabwe okukkiriza basobole okwasaganya okwolesebwa kwe gye bali n'ebisuubizo bye byonna gye bali okuba obutuufu ddala. Mu kifo ky'okweyongerayo bwe twakuma omulundi ogwaggwa, lwakuba luli twakuma ku lunyoolwa 14, okusobola okufuna obulambukufu bwakyo obulungi, nsaba tutandikire ku ntandikwa y'essuula tusobole okufuna okusomesebwa obulungi ku mulamwa gwaffe ogwaleero, obubeezi obutuleeterwa obugonvu eri Mukama. Ssuula y'14 Enjiri ya Yokaana niyo olusooka lugamba nti, omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkiriza Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebisenge bingi era ŋŋenda okubateekerateekera ekifo. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye. Bwe ndimala okubateekerateekera ekifo ndikomawo ne mbatwala gye ndi. Nze gye ndi nammwe gye muba mubeera era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi. Thomas n'amugamba nti, Mukama waffe, tetumanyi gy'olaga. Kale tuyinza tutya okumanya ekkubo? Yesu n'addamu nti, nze kkubo n'amazima n'obulamu. Tewali n'omu ajja eri Kitange wabula ng'ayita mu nze. Singa muntegedde ne Kitange mwandimutegedde. Era okuva ne kaakano mumulabye era mumutegedde. Firipo n'amugamba nti, Mukama waffe, tulage Kitaffe kinaatumala. Yesu n'amugamba nti, Firipo, kasookedde mbeera nammwe ebbanga lino lyonna era tontegeeranga? Buli alaba nze aba alabye Kitange. Kale lwaki oyogera nti tulage Kitaffe? Tokkiriza nga nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze? Ebigambo bye mbategeeza si byange ku bwange, wabula biva eri Kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Kale munzikirize nti ndi mu Kitange era nga ne Kitange ali mu nze. Oba si ekyo, munzikirize olw'emirimu gyokka gye nkola. Ddala ddala mbagamba nti, buli anzikiriza alikola emirimu egyo gye nkola era alikola egisinga egyo, kubanga nze ŋŋenda eri Kitange. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akibakoleranga, Kitange alyoke agulumizibwe mu Mwana. Bwe munaasabanga ekintu kyonna mu linnya lyange n'akikolanga. Kale olunyoolwa 15, obanga munjagala mugonderenga ebiragiro byange, nange ndisaba Kitange n'abawa omubeezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe, Mwoyo ow'amazima ensi gwe teyinza kufuna, kubanga temulaba era temumanyi, naye mmwe mumumanyi kubanga abeera nammwe era anaabeeranga mummwe. Siribaleka nga bamulekwa, ndikomawo gye muli. Mu bbanga litono ensi eneeba tekyandaba naye mmwe nga mundaba, kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu. Ku lunaku olwo mulitegeera nga nze ndi mu Kitange era nga muli mu nze era nange ndi mummwe. Buli anjagala anaagonderanga ebiragiro byange era kubanga njagala ne Kitange anaamwagalanga era nange naamwagalanga ne mulabikiranga. Yuda atali Isukalioti n'amugamba nti, Mukama waffe, lwaki oyagala okweraga eri ffe so si eri ensi? Yesu n'amuddamu nti, omuntu yenna anjagala anaagonderanga ekigambo kyange ne Kitange anaamwagalanga. Era nze ne Kitange tunajjanga ne tubeera mu ye era tunaatuulanga mu ye. Oyo atanjagala tagondera bigambo byange, ate ebigambo bye njogera si byange ku bwange, wabirwa bya Kitange eyantuma. Ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe, naye omubeezi, Mwoyo Omutukuvu, Kitange gw'alituma mu linnya lyange, bw'alijja alibayigiriza ebintu byonna era alibajjukiza byonna bye nabagamba. Mbalekera emirembe era mbawa emirembe gyange. Emirembe gye mbawa tegiri ng'egy'ensi, n'olwekyo temutyanga era temweraliikiriranga. Mujjukire kye nabagamba nti ŋŋenda era ndikomawo gye muli. Singa ddala mubadde munjagala mwandisanyuse kubanga ŋŋenda eri Kitange, kubanga Kitange yansinga ekitiibwa. Kaakano mbabuulidde ebintu bino nga tebinnabaawo, bwe birituukirira mulyoke munzikirize. Sikyayogera bintu bingi nammwe kubanga omufuzi omubi ow'ensi eno ajja, naye nze taninaako buyinza. Kyokka ensi eryoke emanye nti njagala Kitange, nzija kukola Kitange kyandagidde. Musituke tuve wano kama yebazwe. Mu byawandiikibwa byaffe ebya leero, essuula yonna nga bwe tugisomye okufuna obulamufu bw'omulamwa gwaffe, tulaba nga Yesu Kristo yawa abayigiriza bwe okubikkirwa kwa mirundi esatu, era naffe kwatuwa era kwayagala tukakasenga mu bulamu bwaffe. Okubikkirirwa okusooka nga kwe kw'obuntu bwe, his person, n'abawa n'okubikkirirwa kw'amaanyi ge, his power, n'okubikkirirwa kw'ebisuubizo bye, his promise, era nga naffe ayagala tube n'okubikkirirwa okwo okw'emirundi esatu, okw'obuntu bwe, okw'amaanyi ge, n'okw'ebisuubizo bye. Nga bwe twawulira ogwaggwa, omusomesa omu gwe ntera okusoma nga neeteekateeka, Buckley, eyagamba nti okukkiriza mu Yesu Kristo n'okuba n'essuubi mu bisuubizo bye kye kikakasa okubudaabudibwa kw'emitima gyaffe, kubanga wajja ekiseera we tulina okukkiriza we tutasobola kukakasa n'okukkiriza we tutasobola kutegeera. Nga mu ssaawa eyakazigizigi, bwe tukkiriza nti waliwo omugaso mu bulamu era nga n'omugaso ogwo kwe kwagala, n'ebitasoboka olwo biyinzika era ne mu kizikiza mubaamu akatangaala. Mu kubikkirirwa kw'obuntu bwe era obwa Katonda bwe, kubanga Yesu Kristo yali musajja ddala era Katonda ddala, wadde nga entakera yajja abategeeza okuba kw'ekyo kimu era obumu ne Kitaawe era Kitaffe Katonda, ate ng'emirundi mingi okwasanguza kwe okwo kwamuleeteranga akaseera ng'Abayudaaya bali baagala muttirawo, nga bo bakakasa nti yali ali mu kuvvoola. Nga bwe gwali mu ssuula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi okutuusa ku lw'abiri mu ssatu n'olunyiriri olw'abiri mu omukaaga, ne mu ssuula ey'omunaana olunyiriri olw'ataano mu omunaana, awamu ne mu ssuula ey'omwenda olunyiriri olw'asatu mu ttaano, awamu ne mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olw'asatu n'olw'asatu mu omunaana, ne mu ssuula ey'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'anamu olumu. Nzimenya bumenya lwakuba nabagamba omulundi ogwaggwa nti ebyo byonna Yesu Kristo bye yali akalaatirira abayigiriza bwe mu kiro kino ekisembayo, yalinga abawa samale ey'ebyo byonna bye yalinga ajja abasomesa, kubanga yali ayagala ddala babitegeerere ddala, ate mu kiseera ekitono mukitegeera, ate nga tumanyi bulungi nti bwe twamwanjulirwa Yesu Kristo mu ssuula esooka, olunyiriri olusooka okutuusa olw'okusatu zaatugamba nti kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa, kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. Oyo okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda, era ebintu byonna byatondebwa ku lulwe, era tewaliwo kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Essuula esooka era olunyiriri olw'ekkumi n'ennya ne lugamba nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe, ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Olw'ekkumi n'omusanvu ne lugamba nti amateeka gaatuweebwa nga gayita mu Musa, naye Yesu Kristo ye yaleeta ekisa n'amazima. Tewali n'omu eyali alabye Katonda okuggyako omwana we omu yekka abeera mu kifuba kya kitaffe, oyo yatutegeeza byonna ebimufaako. Nga mu nnyiriri ng'ezo n'endala ze mmenye mu ssuula ey'okutaano, ey'omunaana, ey'omwenda, ey'ekkumi, ey'ekkumi n'ebbiri, tuzzenga tusomesebwa Omwoyo Mutukuvu okuva mu njiri ya Yokaana nti gwali mulamwa mukulu nnyo mu njiri eno. Mbajjukize era nti yagamba nti bingi nnyo ebyandiwandiikiddwa ku Yesu Kristo, naye tewandibadde na bitabo ku nsi kuno ebisobola okujjuzibwamu ebyo byonna ebyandimuwandiikiddwako. Naye ebyo byokka bye tuwandiikiddwa byaliwo tutegeeza nti ye yali Omwana wa Katonda, tusobole okukikkiriza. Era mu kikkiriza tusobole okuba n'obulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe nti tewali nsonga ndala yonna eyaleeta Yesu Kristo okwolesebwa gye tuli nga Katonda mu buntu, okuggyako okuba nti kyali kitugwanidde mukkiririzaamu tusobole okwetwalira obulamu obutaggwaawo. Kama yeebazibwe, teyajja tube bulungi, teyajja tube basanyufu, teyajja tube bagagga, teyajja tube engeri yonna okuggyako okuba n'obulamu obutaggwaawo. Ate ng'awazze atubuulira entakera nti okuba naye ne tumulya nga we yagamba nti yali emmere y'obulamu, oba ne tumunywa nga we yagamba nti yegaali amazzi g'obulamu, tuba tujjuzibwa obulamu obutaggwaawo. Weewaawo, n'olwekyo buno ge gaali amazima ge tulaba n'omutume Pawulo atwogerera oba atubuulira mu Bakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano, Colossians essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano, nti mu ye mwe tulabira Katonda oyo atalabika, era ye yasooka okubeerawo nga byonna tebinnabaawo. Ne mu ssuula ey'okubiri era eya Bakolosaayi essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda, nti kubanga mu Kristo okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka mwe kulabikira mubiri. Okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka bwa Katonda mwe kulabikira mu mubiri. Yesu kyaba afuba ennyo ekiro kino tetusomesebwako mu ssuula yaffe ey'ekkumi n'ennya okalaatirira abayigirizwa nga waagamba mu lunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu, titokkiriza nga nze ndi mu Kitange era ne Kitange ali mu nze. Ebigambo bye mbategeeza si byange ku wange, wabula biva eri Kitange abeera mu nze era akola emirimu ng'ayita mu nze. Weewaawo, azze afuba okubwolesa mu buliwo, mu kye balabako, kye bakwatako, kye batabaganamu nakyo, nti yali Katonda ddala. Kyokka Filipo amubuuzizza oba amugambye nti tulage kitaffe kijja tumala. Mukiraba nga kaakano mukubeeyoleseza obuntu bwe ddala, ayagala bakimatirire ddala, era ffenna ayagala tukimatirire ddala nti mu Yesu Kristo mwe muli obujjuvu bw'obwa Katonda bwonna. Weewaawo, enzikiriza ezimu ezisomesa nti yali Katonda mulala ziwabiraawo nti teyali bubeezi Katonda mulala, ye yali Katonda ddala. Weewaawo, tukitegeera bulungi, tukikakasa bulungi, Kubanga abasajja bano kaakano 11 be yali nabo mu kisenge kino. Yalinga nabo kyenkana misana na kiro. Bali balaba emigaati nga gibazibwamu. Yali bamulabye ng'atambulira ku mazzi. Bali balaba ebyamagero bingi. Bali bawulidde ebigambo bye. Era ne balaba n'okulaba obuvumu bwe yayimira nabo. Okwambalagana n'Abafalisaayo n'Abasadusaayo. Ekyali kibakakasiza ddala nti byali ayogera byali n'okubanga byali bituufu ddala. Tiyali mugwi wa ddalu. Mukitegeera bulungi. Naye Filipo era agamba nti tulage kitaffe kinaatumala. N'olwekyo naffe kiba kitugwanidde okuva ku ddaala Filipo lye yaliko mu kiseera ekyo. Si kyo? Tuve ku ddaala erirowooza nti Yesu Kristo tumulaba bulabi ng'ekifaananyi ky'Obwakatonda. Weewaawo. Tuve ku ddaala eryo kubanga mu kujja kwe ky'ekifaananyi kye yajjiramu tumulabe. Weewaawo. Naye mu kuzibwa okuyigirizibwa oba okutegeezebwa oba ogwanidde okuva ku ddaala erimu okwate erisingako obukulu eryo gy'osinga oganyulwamu. Mukama yeebazibwe. Nti bw'obanga oganyuddwa mu kuba nti omulaba bulabi mu kifaananyi ky'Obwakatonda, ky'ogwanidde okumulabiramu kaakano kwe kuba nti yali ddala Katonda. Kubanga abakubanga abaviira kaakano baakubanga bakuzibbwa okulabira ddala Yesu Kristo mu kifaananyi ekyo bandibadde tebeeraliikirira. Weewaawo. Tebandibuuziza nti tulage kitaffe. Mukama yeebazibwe. Kyava abagamba bw'abadde abagamba nti mu lunyolwe 11 munzikirize nti ndi mu kitange era kitange ali mu nze oba si ekyo waakiri munzikirize olw'emirimu gyokka gye mbadde mbakoleramu. Nti mu kumukkirizaamu olw'emirimu gye gye baali yali abawa okubikkulirwa kw'okuba n'amaanyi ge gamu ge bagenda okusigala nago wadde ng'avuddewo. Weewaawo. Nti nga bamaze okutegeerera ddala nti ye yali Katonda mweni wadde abaviira abakakasa nti bye mbakoleddemu bibadde byolesa kitange mu nze mu bujjuvu bw'Obwakatonda bwonna bwe mbaviira. Ne mbagamba nti nkomawo gye muli oba nti sigenda baleka. Kiba kibagwanidde okumatirira ddala. Amaanyi gange ge gamu ge mbadde mbakoleramu ebyamagero. Ge mbadde mbawaamu obugabirizi. Ge mbadde mbawaamu obukuumi. Ge gamu agagenda okubeera mu mmwe. Weewaawo. Kyava abagamba mu lunyolwe 12 okutuusa ku 14 nti ddala ddala mbagamba nti buli anzikiriza alikola emirimu egyo gye nkola era alikola egisinga egyo kubanga nze ŋŋenda eri kitange. Era buli kye munaasabanga mu linnya lyange n'akibakoleranga kitange alyoke agulumizibwe mu mwana. Bwe munaasabanga ekintu kyonna mu linnya lyange n'akikolanga. Nga mwebyo abawa obukakafu nti obusobozi bwe bagenda okuba nabwo okukola byabadde akola mu ngeri ebazaamu ye bw'abadde abikola. Kubanga bonna buli sekinnoomu ku bo kaakano kiseera ekyo baali 11 baali bagenda okusobola okukola ye omuntu omu bye yali asobodde okukola ki okukola. Si nti kuba nti baali bagenda kukola ebisinga ku bye yali akola mu maanyi, naye okubazaamu kw'ebyo bye yali asobodde okukola. Mukitegeera bulungi. Y'ensonga lwaki ddala kyali kibagwanidde okuguma emyoyo. Kubanga okuguma kwabwe emyoyo mwalimu okuba nti bategeeredde ddala nti ensonga lwaki tetwagala atuviire tubadde tumulabamu essuubi lyonna ery'obulokozi ery'obulamu bwaffe. Si kyo? Ensonga lwaki tetwagala atuleke tubadde tumulabamu ekyokuddamu eri buli nsonga, sikyo? Naye abagamba nti mbaviira, naye sibaleka. Buli kye munaasabanga mu linnya lyange kijja kubabeera, kijja kutuukirizibwa gye muli. Nti bwe mbaviira, ngenda kuba mummwe obusobozi bw'ebyo byonna bye mulabye nkola. Tukitegeera bulungi, kubanga era kye kisuubizo kye kimu kye tugwanidde okuba nakyo abakkiriza mu Yesu Kristo. Kyava agamba nti bwe muzikirizaamu buli kye munaasabanga nti ffe kaseera kono abatamulabanga na maaso oba abatakwatanga ku ngoye ze oba kwegamba abatatabagananga naye mu buntu, bwe tumukkiririzaamu nga we yali abagamba abayigirizwa be mu kaseera ako ekiro ekyo, naffe bwe tutyo bwe twetwalira ddala obusobozi obwo okuba n'amaanyi nga ge yalina. Tukitegeera bulungi, bwe tukola ki? Bwe tumukkiririzaamu. Okwo kwe kubikkulirwa kw'amaanyi kwe yayagala okubakakasa basobole okukola ki? Oguma emyoyo. Kubanga obweraliikivu bwali bubajjidde. Baalinga batambula naye ne balaba ebyamagero, ne balaba okwagala, ne balaba ekisa, ne balaba obukuumi, ne balaba ebyenjawulo eby'Obwakatonda ebiyitirivu. Kati ate abagamba abaviira banaasigala batya? Naye nga we twasomye mu ssuula eno yabagamba nti sigenda balekanga bamulekwa. Era nga we tusomye mu nnyiriri zino abagambye nti kubanga nze ndi mulamu era nammwe muli babalamu. We twali tusomesebwa omulundi oguwedde, sabbiiti ewedde, ng'abeeyoleseza mu bufunze okuba ekkubo n'amazima n'obulamu, tulaba we kiviirirayo ddala obulungi mu kino, si kyo? Nti tebalina kulowooza nti okuvaawo kwe ate y'enkomyo ye. His going away is not his end. Weewaawo. Noolwekyo oyo anaagezaako okubaggyawo tekitegeeza nti nawe waabakomye. Kye baba balina okuba nti balina okweteekateeka okukola emirimu nga gye yali akola. Weewaawo. Era eyandibaddenga entikko y'okubazzaamu amaanyi kwe kubikkulirwa kw'ebisuubizo bye, era ekisuubizo kye ekikulu gye bali eky'okubeera nabo ate mu bo mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu, nti bw'anaabeera nabo era mu bo mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu, nga wabagamba nti bwe munjagala ne mugondera ebiragiro byange, nja kusaba Kitange abawe omubeezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe, omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kufuna, kubanga temulaba era temumanyi, naye mmwe mumanyi kubanga abeera nammwe era anaabeeranga mummwe. Mukiraba nkiwa nti ng'amaze okuvaawo, Omwoyo Omutukuvu abajjukiza ebigambo ng'ebyo ng'amaze okubajjula ku lunaku lwa Pentekoote, baba bamanyi ddala nti kaakano kitegeeza ddala kye yali agamba, Yesu ali mu ffe. Kubanga tumanyi bulungi mu byawandiikibwa ebyalingawo mu bikolwa by'abatume nti nabo kennyini kaakano basobola okukolebwamu ebyamagero, si kyo? Basobola okuwonya abalwadde n'obutambaala obwaleeterwanga gye bali ne babusabira ne buwonya, bangi ne balokoka, nabo basobola okuyimirira mu vvumu ne basomesa ekigambo oba ne babuulira amazima agaali gasumulula emitima gy'abantu okuva mu sibe, byonna ku olwo nga bakakasiza ddala okubeera kwe mu bo. Weewaawo. Kubanga ekisuubizo kino gye bali eky'okubeera nabo ate era mu bo mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu kyali kisinziira mu bukuumi bwabwe bw'okwagala kwabwe gy'ali. Nkiddemu nti kyali kisinziira mu bukuumi bwabwe bw'okwagala kwabwe gy'ali okwali kwolesebwa mu kugonderanga ebiragiro bye byonna gye bali. Tekitegeera bulungi bwe bukulu bw'omutwe gwe tulina amakya ga leero, obubeezi obutuleeterwa obugonvu eri Mukama. Nti byonna byeyolesezza gye tuli, byonna byazze atusomesa, byonna byazze alanga gye tuli, byonna byabadde atuwa ng'okwagala kwa Katonda gye tuli. Weewaawo nti obutuufu bwabyo gye tuli okubeera ekyannamaddala businziira mu bukuumi bwaffe kw'okwagala kwaffe gy'ali. Nti bwe tukuuma okwagala kwaffe gy'ali nga tukwolesa mu kugondera ebiragiro bye nga we kyandibadde we yali ategeeza abayigiriza mu kiro kino, kyali kibaleetera okuba nti batabagana wamu era mu bumu buli kaseera. Sikyo, kubanga omuntu gw'oyagala era akwagala muba mutambulira mu kwagalana. Sikyo, n'olwekyo muba muwuliziganya, muba mutegeeragana, muba mukolagana. Sikyo, n'olwekyo bw'abanga alina by'alina okukolera mu bo, baba balina okuba nga beekuumidde mu kwagala kwabwe gy'ali. Naye okwagala kwe gye bali kusobole okwolesebwa ddala nti ali nabo. Tukitegeera bulungi oba? Nti bwe tuba nga twagala nnyo Mukama, Mukama yeebazwe. Tuba tulina okyolesa mugondera, mugoberera, mukutambulanga naye nga tumuwuliriza by'atulagira oba by'atuluŋŋamya okukola, nga okwolesebwako okuba nti tumwagala naye atwagala. Weewaawo, olwo embala ye muffe ey'Omwoyo Omutukuvu ali muffe ge tumanyi nti ge maanyi g'Omwoyo Omutukuvu, abamu ge bayita amafuta g'Obwakatonda era mu butuufu nga kyekyo, gaba goolesebwa mu ebyo bye tukola ki? Bye tukola. Tukitegeera bulungi kaakano. Bwe tuba nga tetumwagala, tuba ng'abalabe be. Weewaawo, wadde ye taba mulabe waffe, naye olw'okuba nti ffe tweyisa ng'abalabe be, n'olwekyo okwagala kwe gye tuli tekusobola kukola ki? Kwolesebwa mu ngeri gy'atwolesezaamu okwagala kwe. Oba tukitegeera bulungi nti bwe tuba nga tweyisa ng'abalabe be, nga tetugondera mateeka ge, tetugondera biragiro bye, okwagala kwe kuba tetusobola kwolesebwa mu ffe mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu, mu maanyi ge. Byonna bye twandigambye nti tumukkiririzaamu biba tebisobola kubaawo, biba tebisobola kulabisibwa, kumaterializinga, biba tebisobola kubanga tuba tukoze kitukutudde engeri gye yandikoze eki abitusobozesebwamu. Kyetuva tulaba nga bwe tubadde tusomesebwa wiiki eno mu Bible class mu kubikkulirwa kwa Yokaana, nti engeri zonna Yesu Kristo gye yali amalirizaamu ebbaluwa ze yali awandiikira ekkanisa zonna ze yali awandiikira mu kubikkulirwa kwa Yokaana mu ssuula ey'okubiri n'ey'okusatu, zonna zaali zimalirwa zigamba nti ndi nammwe era mubamu nkonkona ku luggi munzigulirewo nnyingizibwe mu mmwe. Kitegeera bulungi nti bwe tuba nga ddala tuli mu ye, kubanga tweyita Bakristaayo, naye alina okwolesebwa obwannamaddala bwe mu ffe, tekigenda tugasa kuba mu ye, atenga tetuolesa kuba kwe mufe. Nitechigena tugasa kuba muye, atenga tetuolesa kuba kwe mufe. Echo chechiretera abantu abeita abakiriza ngaffe okwerariikirira okuwanka wanka ng'abayigirizwa bwe baali mu kiseera ekyo. Weewaawo nze nkiwanti kye kituleetera kubanga bwe tuba nga tumanyi nti tutambulira mu bugonvu gy'ali tumuwuliriza tumugondera n'olwekyo nga waagenda okwongera otubuulira mu ssuula eddako ey'ekkumi n'ettaano byonna byatwagala naffe bye twagala nti byatwagaza naffe bye twagaza buli ssekinnoomu oba obulamu bwonna bwe tutambuliramu si kyo tugenda kwongera kiraba mu ssuula ey'ekkumi n'ettaano kyava agamba mu nnyiriro lw'ekkumi n'ettaano mu njiri ya Yokaana eno ey'ekkumi n'ennya nti kale obanga munjagala mugonderenga ebiragiro byange. Olwabiri mu ssatu lugamba nti omuntu yenna anjagala anaagonderanga ekigambo kyange ne kitange anaamwagalanga era nze ne kitange tunajjanga ne tubeera mu ye era tunaatuulanga mu ye. Tukiraba bulungi nti olw'okuba twolesa okwagala kwaffe gy'ali n'olwekyo okwagala kwe gye tuli kwolesebwa ddala kubanga ali mu ffe okusingawo nga we yandibadde naffe. Oba tukikwata bulungi nti kubanga ali mu ffe okusingawo we yandibadde naffe kubanga omuntu abeera obubeezi naawe tomanya oyinza okumuviira ate n'omunoonya waali obanga mu bantu bangi nnyo tomulaba naye ng'akuli ku lusegere si kyo n'agamba ndi wano mabegawo si kyo naye bw'abanga ali mu ggwe tolinawo ojja kugamba nti oliwa tewali ngeri gye tugenda kugamba nti mukama wange ondese embeera eno gye ndimu nga nninga alekeddwa nzekka nti Katonda wange oneerabidde embeera eno gye ndimu nga nninga eyeerabirwa. Tewali ngeri gye tugenda kwasanguza bigambo ng'ebyo kubanga mazima ddala kikakasa nti ali mu ffe. Weewaawo olw'okuba okwagala kwe kwolesebwa gye tuli awatali komyo mukama yeebazibwe. Ffe tuteeka enkomyo kukolesebwako okwagala kwa mukama mu ffe oba ku lwaffe. Tukitegeera bulungi naye nga we tukkiriza okwolesebwa kwe gye tuli nga we tubuuliddwa amakya ga leero okw'obuntu bwe ne tukkiriza okubikirwa kwe gye tuli okw'amaanyi ge ne tukkiriza okubikirwa kwe gye tuli okw'ebisuubizo bye byonna tuba tumanyi bulungi nti mazima ddala emitima gyaffe tekigwanidde kweraliikirira nsonga oba mbeera yonna si kyo si kyo. Kyava abakakasizaawo mu lunyiriro olw'abiri mu ettaano n'olw'abiri mu omwenda olw'abiri mu ettaano lugamba nti ebyo mbibabuulidde nga nkyali nammwe naye omubeezi omwoyo omutukuvu mu lunyiriro olw'abiri mu mukaaga kitange gw'alituma mu linnya lyange bw'alijja alibayigiriza ebintu byonna era alibajjukiza byonna bye mbagamba. N'olw'abiri mu omwenda ne lugamba nti kaakano mbabuulidde ebintu bino nga tebinnabaawo bwe birituukirira mulyoke munzikirize. Yali amanyi bulungi nti akaseera Yuda kanajjira gy'ali amunywegere kajja kubeera kazibu nnyo gye bali badduke era ke kajja okuleetera ne Peetero gwe yali agambye nti ajja mwegaana amwegaane naye nga bwe banaatunula emabega nga byonna 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 byabagambye bimaze okutuukirira, olwo okukkiriza kwabwe kujja kunywerera ddala. Kama yebazibwe, ffenna kaakano tulina ebigambo bya Mukama, ebigambo bya Yesu mu njiri zonna ennya, mu byasomesebwa abayigirizwa, mu bikolwa by'abatume byonna. Byonna bye tulabye nti byonna nga we yabyogera bituukiridde. Si kyo? Kati bwe biba nga bituukiridde, n'olwekyo okukkiriza kwaffe kulina okuba nga kunywezebwa ddala, nti tukwata bukwasi ebyo byatuwadde ne bibeera ddala ebyaffe. Nti bwe tutabikwata tebijja kukola ki? Tebijja kuba byaffe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Era tulaba nga bamaze byerabirako mu butuufu, naddala ng'amaze okuzuukira n'okuyimusibwa, ne bamulindira mu kisenge kya waggulu ku lunaku lwa Pentekoote. Olwo bwe baakakasiza ddala nti byonna bye yali abagambye ge gaali amazima. Era mazima ddala nti ye yali ekkubo, era nti okuzuukira kwe kwe kwali kukakasiza ddala nti mu ye mwe muli obulamu. Kama yeebazibwe, tusabe nga tumaliza kigambo kino kitujjidde. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi, olw'okubuukirirwa kwonna kw'otuwadde era kw'otwongera mu kigambo kyo. Nkiwa Ayi Mukama ku lwange ne ku lwa bannange ne ku lwa buli ssekinnoomu awuliriza ekigambo kino, nti nga tutegedde bulungi ebitusomesebbwa makya nga leero, kiba tekitugwanira ddala kweraliikirira wadde kuwankawanka, kubanga tukukkiririzaamu. Osuubiza era n'otuukiriza, owulira era n'oddamu, ofaayo n'okukira we twandirowoozezza okufaayo kwe kuli gye tuli. N'olwekyo Mukama, kwegulumize mu bulamu bwaffe, osinzibwenga, tutambulire mu kkubo, tutambulire mu mazima, tutambulire mu bulamu ddala bw'oli gye tuli tubeerera. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.